Be Wise Connection.
Yo, Nico Book Club. Alcoholic, kill a pumbi kitu ganam just a Brahman Catholic. Bartender, please nip a triple gin and tonic. Then nick up at the kitu ya chronic. Jack master to a pungila pipe. Ile 2-in-1, Bob Marley type. Yeah, mtu mziman kawa highly high. Na mchebe mtoto mkali bila chembe ni shy. Nikaanza kumpa flows kama adi ya mtunal. Kila dini nalo tupa, mtoto na smile. Na ponye flow, ananyonga tuzadi ya python. Jizi mlege flano na weza kuyona thong. Nikashkua video kwa ma camera phone. Nukunke wish kama nanga ni weka kwa ringtone. Yeah,
yuko hot kaka bombers rhymes. Opini ya summertime, dene Dar es Salaam. Holla.
Na macho kilegeza Emu dansi ruka kaugop kucheleza Emu nyukawonesho na voweza Emu kunyu avuta vitu yura meza Emu shike ni kupi good love Emu hacha na lahawa wa uze sura Sogea karibu Babylon e jidai You're so high, you're so fly Kisu mie ni piburudani Hake nani mami mine takanza mene chumbani Pisu mbona ipo kwa jirani Hake nani amani na ujai tele dani Wekubali mini wako Ilizali limedondoka kwako Kama kamali ya michezo midako Kote nimekosa figi nimezima kwako
The ring on the ring on my name on my side Wako meshi wa mtosi Wapenu wa mtoto wa mta Hey, mama mama style Wako meshi wa mtosi
I can build your world, you know I'm a rude when you want us to go So let's just stick together like a pair of shoes And stay forever and never like a skin tattoo Ma, get a queen with no drama Anatokia Hollywood, Kenya, mama bantu sexy mama Akitembea yake buri inadunda kamzika gada dad Mama mwako kana omi, japo sio kemu Beautiful, intelligent, damn, she's an angel Napenda toka nae, shopping, dina, popote na putimba nae Shima, yuko kamili kama 16 bars My one and only KMJ na sha Just tell me have you seen her Majani asha mwona hata blue diamond Amekubali kwa ni nauma
The ring on my ring on my name on my style Wako meshi wa mtosi Wapenu wa mtoto wa mta Hey, mwona mwona style Wako meshi wa mtosi Wapenu wa mtoto wa mta
Yeah, it's your boy Ngwe once again Kyle Obama, now Mr. Blue, yeah, Diamond, I see you. Nibongo Records tena, na P, Jembe, na majana shawako, yeah, holla, ha ha.